Angisathembi umuntu, ngikhathele izithembiso. Siyaphela njengefu, sinyamalale emoyeni. Angibambelela kubantu, bengilindele uthando. Bathathe konke bangishiya, kodwa wena awushintshi. Ikhola wena Baba wasemazulwini, wena ongaphenduki, ongilandi nsuku zonke. Ikhola wena Baba, wena owaziyo konke, lapho konke bengishiya, wena uhlezi nami. Kavula inhliziyo yami, mayibeke ezandleni zakho. Lapho izinyembezi ziwela, wena osuthu sulindile. Izwi lakho linginduduza, nasebusuku elimnyama. Noma ngiyedwa endlini, ngizuthando lungubuzela. Ngikhola wena Baba wasemazulwini, ubuzonge. Ngikhola wena Baba, wena owaziyo konke, lapho konke bengishiya, wena uhlezi unami. Angisabheki emuva, angisafuni wesikhashana. Ngibambelela kuwe, kuwe wedwa, kuwe wedwa. Ngikhola wena Baba, khola wena Baba
wasemazulwini,
wasemazulwini.
Wena ongaphenduki,
ongaphenduki,
ongilandi nsuku zonke. Ngikhola
Ngikhola wena Baba, kuze kube phakade.
Uyazi.